maona ngari we are fucked up. Fugati makala moka ta. Tawona kufuna kutika ta. Komati nacho sama ta. Sanga na mizi mfana wa town. Sanga busisi mfana wa town. Tawona kufuna kutika ta. Komati nacho sama ta.
Pama pepi yango kwela. Muli space kuposa wantera. Raba wako sanga gule. Agupanyele lengati maule. Akazi wandingo watenga. Kali fly ndingo kakwela.
Ndeke
Dipatera Friday. Disunge chipembeto. Situ funa rasta. Pese
Nika tropa gangsta zime.
Delwa na kemu zaga zaga ngadi jime. Kasi wa hesa ditago ndi mudine. Kongo sidane Zine dine.
Oh. Ine ndili fucked up. Iwe uli fucked up. Awali fucked up. Tosi dili fucked up. Mama wandili fucked up. Masana dili fucked up. Mazulo dili fucked up. Mama dili fucked up.
Diga samba kuchosa udongo. Ima suta chamba kuzusa ubongo. Muhonda Freed, muli madolo. Ona machiki kundi satangati ngolo. Naza isha ngati nene wantela. Avala bwino ine ndachena. Uyanga neni disolo delele. Ulande ni pepi kapena. Nikujela, dine wajela. Chikela, awizi abuela. Mashini ya pepu atela. Gwada, fula chipeho.
Ama onangari we are fucked up. Fugati makala moka ta. Tawona kufuna kutika ta. Komati nacho sama ta. Sanga na mizi mfana wa town. Sanga busisi mfana wa town. Tawona kufuna kutika ta. Komati nacho sama ta.
Ine ndili fucked up. Iwe uli fucked up. Awali fucked up. Dose ndili fucked up. Mama wandili fucked up. Masana ndili fucked up. Mazulo ndili fucked up. Mama ndili fucked up.
Ungole wa mklabu machige wedu wao. Mpopo mpogo watawa nao. Henese kafunaga mwenao. I'm the dish, wela unye nao.
Kasi wakumpoto ndamupa sabagati. Kata masuga ndagatira nati. Kango masuga besiga nati. Kakujia mutu kakuganiza wanji.
Ama onangari we are fucked up. Fugati makala moka ta. Tawona kufuna kutika ta. Komati nacho sama ta. Sanga na mizi mfana wa town. Sanga busisi mfana wa town. Tawona kufuna kutika ta. Komati nacho sama ta.